aan waa dhowa ibrahim aad umaadsan tahay waad garan kartaa saddex bilood dad lagu xiray guryaha soo bixinan la dhahay marka oo hadda lasoo daayey marka maasha allah waxaa umalaysaa in albaabadii in lasoo furay dadkii aroosyadii aada loo qaban qaabinaa melbourne sydney brisbane meel walbo aroosya ayaa isdaba taagan bishan iyo bisha december january maxala aad iyo aada loo dabaaldegooyaa.
Marka adiga shaqadiina waa soo noqotay, marka hadda mashquulaa tahay?
Hadda mashquulana haa, taleefonka hadda waa iska daba dhacooyaa, saddex biloodna waxaan taagnayn. Salaamu calaykum, waxna soo dhahan waane.
Marka melbourne keliya maana, xataa gobolladii aadaysaa oo halkaas aad maaragtay aad
gobolladii? Haa, gobolladii melbourne meel walbo marka aad iyo aada shaqooyinka usoo noqdeen. Aroosyadii, aroosyo badan oo baaqday waa fahmi kartaa oo dib u dhacay.
Dumarka ayaa iyana diyaar garow xooggan ugu jira ka qaybgalkooda aroosyada soo aadan ee melbourne iyo gobollada kale ee dalka australia oo muddo saddex bilooda aan la tegin. Nadiifo maxamed ayaa aaminsan in toddobaadyadan ay u tahay maalmo mashquul badan.
Aroosyo badan oo dib loo dhigahay ayaa jaaniskan u arkay inay ka faa'iideysan karaan. Hadda waxay noqotay muxuu ahaa iskasoo dabadhac qof walba uu leeyahay inta haddana lockdownkan la geli ka gaarsii aroosyo badan baa wiigan soo socda in lagu soo foolne. Innaba caadi maaha, dumarku waa shidan yihiin aan kuleeyahay. Waxa dhahaya durucdii ku jirtay kartoonna dib baa boorta looga kasi doonaa hoteeladii iyo meelihii laysku arki jirayna hadda unbaa maaragtay la wada shidi doonaa. Marka waxaan umaleynhayaa aabada xaawa waxaa sugi doontaa inuu babysitter u noqon doono gabdhihiina ay dareeni doonaan inay farxadahooda la qaybsadaan saaxiibadood.
Intii xayiraada lagu jiray goobaha aan daruuriga ahayn ee la xiray, waxaa dowladdu ay siinaysay lacago ay ku ilaashadaan shaqooyinkooda, laakiin dadka sida Haashim oo kale muusiga ka shaqeeya ayaan helin qarashaad sida uu Haashim u ka waramayo.
Industriga oo muusiga waa industriga keliya oo xoogaa yar oo laga leexday oon saas loo gacan qabanin. Aniga shilin dowladda ima siinin in terms of maxaa la dhahaa intii oo lockdownka lagu jiray aroosyada ii baaqday. Kambanigaygina waa kambani registered eh, taxpayerna waan ahay, laakiin saas ay tahay. Waxaa loo baahan yahay lagu leeyahay proof of income, bishii meeqaa samaysa, waxyaabo badan waa fahmi kartaa. Marka maadaama uu DJ-na yahay booking ma aha, mugta salary oo socda oo joogto ah ma aha, marka saas darteedii layguma caawinin as a DJ from dowladda. Laakiin maadaama uu shaqadeedii kale istaagtay oo week shaqadeedii kale dhankaasaa jobkeeper laga siinay.
Hadda markii dib loo furay oo lagu dhawaaqay in wax walba ay dib u soo laabteen, ilaahay hadda marka meeqa ayaad bookingkaaga uu sii maraya dadka ay ku ballansanayaan?
Wallaahi last week and half waxaa u maleynaa almost waxaa la booking gareeyay 30 aroos
oo soo socda
ilaa February.
Haye
haye. Qaarkood waa aroosyo baaqday from August, September iyo October oo dib loo dhigay.
Wixii dhan isgagaaray,
wixii isgagaaray. Haa, marka maadaama saddexdaas bilood July kasoo bilaaw, July iyo ilaa October aroosyadii baaqday, aba kuwaasaa 15 gaarayaan.
Marka fanaaniina kama heesayaan oo adigunbaa qalabkaaga yarka ayaa fanaan u ah soma?
Qalabkaygii aniga fanaan u ah Melbourne saad ula socotid fanaaniin ma jiraan oo dee aroosyadii ka heeso ama fanaaniin caalami oo adduunka saas loogu yaqaano ma joogaan Melbourne. Aniga aroosyada badanaa keligeyga ka tumo.
Marka heesihii waxaa sii deysaa oo fanaaniintu qaadeen?
Fanaaniinta heesahoodii, heesihii Afrikaanka ahay, heesihii Mareykanka ahay.
Marmar marka adiga ma ku tuurataa oo ma ka haystaa meesha?
Marmar iga tusisaa? Haa.
Waxaana soo dhow xilliga fasaxyada jiilaalka ee iskuulada dalkan la xiro, iyadoo fasaxyadaasi laga faa'iideysanayo ayaa waxaa dalka Australia inta badan aroosyadu ay ku soo aadaan xilliyadan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.